dawladda Kenya ayaa shaqaaleysiisay tiradii ugu badnayd ee macallimiinta iskuulada dadweynaha ee dalkaasi, kuwaas oo tiradoodu gaadhayso ilaa iyo 30,000 oo macallin. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dalka laga dareemayo culays iyo u diyaar garow la'aan ku aadan hirgelinta manhajka cusub ee waxbarashada ee dhowaan dalkaas ka hirgalay. Haddaba Faarax Isaaq oo ka mid a baxda waxbarashada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed uga waramay arrimahan iyo waxa uu ka dhigan yahay go'aanka ay dawladdu ku shaqaalaysiinayso macallimiinta.
arrimaha ay soo jeediyeen guddigii madaxweynaha u xilsaaray inay kasoo talabixiyaan arrinta manhajka cusub, waxay soo jeediyeen in manhajkaneeta cusub, maadaama arday fara badan ay kasoo gudbaysay iskuulka primariga, loo baahan yahay macalimiin dheeraad ah ee baraan iskuulada junior secondary schoolka iyo iskuulada senior secondary schoolka. Sida daraaddeed, maantadan aan joogno, madaxweynaha wuxuu amray guddiga uxilsaaran qorista macalimiinta THC-ga la yidhaahdo in ay sanadka soo socda ee January ay qortaan macalimiintii ugu badneed oo hal mar la shaqaalaysiyay waddankan, 30,000 oo macalin. Marka arrintaas oo aada uga saacidi doonto iskuulada dawladdu ay leedahay iyo guud ahaan bahda waxbarashadaba in ay helaan macalimiin dheeraad ah oo ka saacido in ardaydaaneeta loo helo capacity-gii ama booskii ay wax ku baran lahaayeen sanadada soo socota insha
Allah. Marka maxaa keenaya in dawladdu macalimiin tirada intaas la eg inay qorato?
Horta arrinta waxay u muuqataa arrin shaqo abuuris oo kale. Macalimiin badan jaamacadaha waddankaaneed waxaa dhameeyaan sanadkii, dad badan oo loo tirin gareeyo inay macalimiin noqdaan. Marka waa shaqo abuuris loo abuurayo oo waxyaabihii uu ballan qaaday ayay ka mid ahayd madaxweynaha markii uu gololaha doorashada ku jiray inuu macalimiinta u samayn doono shaqo abuur. Laba, waxa weeyaan maadaama haddii ardaydii ay aada u badanayaan kasoo gudbayay primariga oo hal mar ah la wada helaayo, 1,000,000 ayaa samaysa waddankaaneeta KCP wax ka badan. Kibsaagi oo class 6-kan waxaa samaynaysa 1,000,000 oo kale ka badan. Marka waad dareemi kartaa cadadka ardayda kasoo gudbayso iskuulka dugsiga hoose dhexe oo usoo gudbayso dugsi sare. Marka si loo xaqabtiro baahida macalimiinta ee ka awalba horaan ooga jirtay iskuulada secondary-da ah ayay arrintaneed ku timid. Walaal,
waxaa kaloo iyana faarax uu jira walaac dalka ka taagan oo dhinaca manhajka cusub ee CBC, bal maxaa kusoo kordhay
manhajkaneeta? Waalidiin badan, iskuulada private-ka ah, iskuulada public-ka ah dhammaantood aada baa looga cabanayaa. Waxyaabaha ugu badan oo laga cabanayana waxaa weeye manhajku waa manhaj ku salaysan practical. Waxyaabihii hore ee waddankan sidii hore 8-4 wax lagu baran jiray waxay u badnaayeen theory oo kale, ina buugaag un wax laga akhris inta badan, balse haddeertan wixii waxay noqdeen practical. Wixii waa in gacmihii laga sameeyaa, waalidkii jeebabkoodii waa in loo dhaco, ardaydii cunto karisba iskuulladii ka jirta, iskuulladii waxaa ka jirta trip in la aado, iskuulladii waxaa ka jirta debate in la sameeyo, soo ma arkaysid? Marka waxyaabihii waxay noqdeen practical, wixii ayaga ahaayeenna waxay kor u qaadayaan rabitaankii looga baahnaa waalidku inay ka gacan geystaan waxbarashada ardaygooda, taas oo kor u qaadayso dhaqaalaha ku baxayo manhajkaneed.
Horey waxaa u jirjiray waddanka imtixaanada inay ardayda u fariistaan imtixaanadii kale ahaa KCPE iyo kii kale ee KCSE ahaa, bal imtixaanadaasi sidee isku bedelayaan waddanka maadaama manhajkii cusbaa la bedelayo?
Walaal, imtixaanaadkaasita inta muddo ah haddirtan way sii socon doonaan. Imtixaanka KCP-da ardayda hadda fasalka 7-aad kasoo gudbayso oo sanadka soo socda fasalka 8-aad ah baa ugu dambeyn doonto kuwa qaadanaya KCPE oo ahaa imtixaankii lagu dhameyn jiray primariga. Kuwa secondarygana way sii socon doontaa imtixaanka KCSE-da inta muddo ah, balse waxaa kusoo kordhay imtixaanaad cusub oo la yidhaahda KIPSEA oo ah ardaydii kasoo bilowday pre-unitka labadii facility P1 iyo P2-ga soo qaadatay primary-gii 6 sano soo qaadatay oo facility lixaad ku dhameynaysa oo qaadanaysa imtixaan loo yaqaano KIPSEA.
Maxaa laga soo gabiyey?
Kenya Primary School Education Assessment.
Marka manhajkii hore ayuu bedelayaa midkan?
Manhajkii hore ayuu bedelayaa oo ahaa 8-4-4 loo yaqaan jiray waddankan Kenya, oo 8 sano oo primary ah, 4 sano oo secondary ah iyo 4 sano oo jaamacad ah ayaa waxaa bedeli doono manhajkan cusub oo la yiraahdo 2-6-3-3-3 oo ah 2 sano oo pre-unit ah PP1 iyo PP2, 6 sano oo primary ah, 3 sano oo junior secondary school ah, 3 sano oo senior secondary school ah iyo 3 sano oo jaamacad ah.
Soomaalida ka waran, iskuulada Soomaalida ee waddanka gaar ahaan Nairobi oo kale sidee ugu diyaarsan yihiin?
Walaal, ardayda Soomaalida ah gaar ahaan kuwa degan xaafadda Islii waxay u badan yihiin dad tago iskuulada gaarka loo leeyahay ama private school-ka la yiraahdo. annaga oo kale hadaan nahay Rabani Group of Schools primary-yadanada oo dhamaale Mansur Primary School, Rayan Primary School dhamaantood waxay u wada diyaarsan yihiin inay qaabilaan ama qaataan ardayda soo dhameynaysa fasalka lixaad ee aadaysa fasalka toddobaad oo laga rabo inay laboratory u sameeyaan, inay alaabihii protocolka loogu talagalay u sameeyaan dhammaantood. Marka iskuulada private-ka oo kale hadaad eegto oo Soomaalida ay gaar ahaan u leeyihiin ama xafad isluu ku yaallo guud ahaan, arrimahaasayt ayaga way isu diyaariyeen inay ardaydii qaabili karaan fasalka toddobaad oo junior secondary school.
Kaasina waxa uu ahaa Faarax Isaaq oo ka mid ah bahda waxbarashada Soomaalida magaalada Nairobi oo u warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.